kura okwenda kwa bahai. This girl kafuna mfuna za beta inganwa okwenda ijombe hai. Haba tuka wabalize that you go away. Why to chiba kimanile that you met true love. Oh boy, the true love is
really for true love.
Lil love, anulekeze lil love,
imenyesha real love.
True love. Oh boy, the true love is
really for true love.
Lil love, anulekeze lil love,
imenyesha real love.
Uko wangu wa maisha baby girl unatisha, unashinda na Natasha haki na kikisha. Sita kongamisha mpesu wangu ushache jeze dansi ya Asha. Ule kulimisha wetu sini acha, na kama nani acha watani cheka. Jeza katika shiki kunu kama vinta, haki unawaka tutoke Afrika tushifti Jamaica. Wetu pika gita yona usha nifuta walai niliota wako sita juta. Just keep it her way.
By the true love,
me ni pa true love.
Lil love, anulekeze lil love,
imenyesha real love.
True love, oh by the true love,
me ni pa true love.
Lil love, anulekeze lil love,
imenyesha real love.
I wanna take you far away, far away. Kwenda kwe alabates, alabates.
Tap tap kama ume bend down, baby ni pitango kesho rudi kwa mipango. Uko sweet kama juice ya mango, kama wananitaka ni search kwenye Google.
True love, yeah. Oh by the true love,
umenipa true love.
Lil love, wanulekeze lil love,
imenyesha real love.
True love, oh by the true love,
umenipa true love.
Lil love, wanulekeze lil love,
imenyesha real love.